smiles on you.
BBC once again.
Boom, chill. Sema ukweli, ijue kweli itakuweka huru. Tangu Nyerere ya tuache bongo imetoweka nuru. Wachumia matumbo hawaja tosheka uchu. Wanasungesha duru tukichomeka mafuvu. Acha nisimamo ikasaya shima. Mkajaye kima ili wafai katae fitina. Kima zingara mkipotea mkapae kichina. Mkatae mnafiki usikae naye mkatae mazima. Ongezo makini so waribifu. Umwenyi sima likitu umimi na majisifu. Amini wadilifu tulinde madini hata misitu. Tusingizwe mjini wakatupiku. So porojo wala soga saa siri. Mtoto wa kiume na jichocha vai boxa mara mbili. Ama diara katoka ndio kuoga masaa mawili. Na washana bila woga ili kunyosha maadili. Usizungumze bila fati waterproof. Ziba mdomo kwa uongo usilete waki dani ya booth. Ni heri hata udanganye polisi pale sentu. Kuliko boya utufanye sisi kama mento. Bish la maniga na mandishi yenye vina. Na lead kama leader na preach yenye tija. Before to part ways kabe no flick na Jennifer. Badilike
the Africa na Pasadena.
Ban 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 fire ban. Babylon is system why and I we are burning. Unite and I lay our nation. Freedom of speech feed the opposition. Ban 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 fire ban. Babylon is system why and I we are burning. Unite and I lay our nation. Freedom of speech feed the opposition.
Yeah, naona haki na vikwa kitanzi. Mtubaki anapewa hifadhi. Yeah, ni wazi walozikwa kwenye shimo ndo tulowahitaji. Tuna kazi, unatolewa jino bila sindano ya kanzi. Ni kelele na vilio kwenye mitaa. Hatuoni kimbilio ni kama vichaa. Tunapelekwa pelekwa bila lidhaa. Kila lisaa tunakufa hospitali hakuna vifaa. Yatima na wajana na ungezeka ni hatari. Jana tupambane tunazeka bila mali. Isadi wa migoma kutosheka. Wanyama na madini vinatoeka. It's hard to predict the future. Tomorrow is another day. Ingawa hatujui kakutakucha. It's hard way, but the only way. So tunapaswa kupambana kijeshi. Wachane na madrama na stress. Kuanguka na kuinuka ni fresh tu. Kukiona panda shuka ni fresh tu.
Ban 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 fire ban. Babylon is system why and I we are burning. Unite and I lay our nation. Freedom of speech feed the opposition. Ban 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 fire ban. Babylon is system why and I we are burning.
Oh yeah.
Unite and I lay our nation. Freedom of speech feed the opposition.
Yeah. Mtao na lalama life chungu kama kwenini. Kodi za mafanikio zimefichwa sana sirini. Uto zijua kauzi vujua waifuwa kwa naitaji nini. Ndani anavaa combat instana watingia bikini. Half my big girl na votujaza kani simple. Mjaribu tubadilishane hata one time jetu lipo. Watu wananjaa ila wanavumilia kulikwe. Nobody's even care washa kuambia kifo ni kifo. Pums bure ila kuishi ain't free. Usilete fakti ilu mess na majenzi. Mfumo unasema bila kuhaso it can be. Ila haso bila mipango ni ushenzi. Mioyoni washaumia sana imebaki ganzi. Wanangu wengi maisha haya wamejiondoa kwa kitanzi. Stressi umasikini wanarithishana vizazi. More blocks no hope wamebaki na simanzi.
Ban 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 fire ban. Babylon is system why and I we are burning. Unite and I lay our nation. Freedom of speech feed the opposition. Ban 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 fire ban. Babylon is system why and I we are burning. Unite and I lay our nation. Freedom of speech feed the opposition.
Vunja mifupa kama bado meno iko. Nikifanya nafanya for my people. Hapa sio mala pake masikitiko. Ukitwa kubali itikia wito. Kumbuka mdomo weapon flani litho. Angalia maneno na udeliver au sio. Ulimi kupeleki hapa baya sindio. Mina sema ukweli na shame the devil. Na ikataa fitna sio kwangu level. Kunyosha madili ndo yangu mienendo. Sio kwa bla bla tu naonesha kwa vitendo. Maisha kweli no scandal. Bomo bomo system naitengeneza kama Legos. On a revolutionary pace. Let's go. Turn off the lights. Uneza ni tatanesco. Wafunga midomo na easy bars a esco. Nimemaliza my ninja black ninja. Let's go. Kwisha kata instrumental.
Ban 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 fire ban. Babylon is system why and I we are burning. Unite and I lay our nation. Freedom of speech feed the opposition. Ban 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 fire ban. Babylon is